Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 7. My text is taken from verse 6 down to verse 16. And I want to speak with you on the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Ndipo makolo akulu wakodukidwa naye Yosefe anamkulitsa amuke naye ku Egupto ndipo Mulungu anali naye 10 namlanditsa iye mzisautso zake zonse nampatsa chisomo ndi nzeru pamaso pa Farao mfumu ya ku Egupto ndipo anamuika iye kazembe wa pa Egupto ndipo nyumba yake yonse 11 koma inadzanjala pa Egupto ndi kana nilose, ndi chisautso chachikulu, ndipo sanapeza chakudya makolo athu 12. Koma pakumva Yakobo kuti muli tiripo mu Igupto, anatuma makolo athu ulendo woyamba 13. Ndipo pa ulendo wachiwiri Yosefe anazindikirika ndi abale ache. Ndipo fuko la Yosefe linaonekera kwa Farao 14. Ndipo Yosefe anatumiza naitana Yakobo atate wake ndi amba njala chelonse ndiwo anthu makumi asanu ndi awiri mphambo asanu 75 15 ndipo Yakobo anatsikira ku Egupto ndipo anamwalira iye makolo athu 16 ndipo anawanyamula kupita nawo ku Sukemu nawayika mmanda amene Abrahamu adagula ndi mtengo wake wa ndalama kwa ana a Emori msukemu 17.
You might ask, why is Stephen going through the history of Israel in his message?
Mwina mkozo odabu kuti nchifuwa chani Stefano adayamba wa bwela ka londolondo ufuku la mbili ya Israeli mene tachitika ku Egupto.
We have to remember that he has been called in question here because, as we saw in chapter 6 in verse 14, he was accused of worshiping God through Jesus of Nazareth, and that, in essence, they were accusing him of having changed the Old Testament scriptures.
Musaiwale kuti mlandu umene amamuzeka Stefano udachokera mumutu 6 wa mabukula machitidwe mundimeka 14 pamene amalankhula kuti pakuti tinamumva iye ali kunene kuti Yesu Mnazarayo amene adzononga malo ano nadzasandulitsa miyambo imene Mose anadzipatsa kuti atasintha malemba.
But what he's showing is that the God he worships is no different than the God of the Old Testament. And that rather than the Lord Jesus Christ, Jesus of Nazareth, being someone different than the God of the Old Testament, in reality, he is that one that the Old Testament foretold. And that's why he starts at the beginning to remind them how it was that God raised up Abraham, but also why God raised up Abraham. It wasn't because of Abraham, but that God had promised to bring from Abraham a seed. That's what we saw last time. Who is the seed of Abraham? We saw that it's Christ out of Galatians 3 in verse 16.
Adayamba kalondolondo kuyangana kunchifwa chani mulungu kuyankula zimene mulungu mene mulungu adatulutsira Abraham kumuita jina ndipo nchifwa chani mulungu adayitana Abraham popeza adalankhula kale kuli kwa mbeu yake ndipo mbeu yake imene idalankhulidwa mtsogolomo adali Khristu Yesu monga tidamuona kwa Galatiya 3 ndi maka 16 kuti mbeu ya Abraham ndiye Yesu Khristu mwini.
And I can truly say that we worship the God of Abraham, Isaac, and of Jacob by worshiping the Lord Jesus Christ. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is that promised seed. He's the one that they, by God's grace, were given the Spirit to look to.
Amene ndiye kukwaniritsa kwa kukwaniritsidwa konse kwa zonse zimene zidalembedwa mmawu a Mulungu.
We run into people today that when we begin to declare God in all His glory and His wrath and justice and holiness, you'll hear people say, oh, well, that's the God of the Old Testament. Today, God's a God of love. I hear people say that, as if there's two gods, one of the old and one of the new.
Mukoza kudakwa kuti munthawi ngati zinozo pamene tilankhula za Mulungu amene wa alinawo mkwiyo wake zonse zimene zipezeka Mulunguyo anthu amasiku ano chipembedzo cha makono anowa satha kumvetsetsa ndipo amene kuti ayi Mulungu samene si Mulungu wa chipangano chakale mmenewo anthu amaganizira amatiti Mulungu ndi wodzala ndi chikondi zoti mulukali ndi kuwa wamtima mwa Mulunguso sazidziwa ayi wamangu yanganapo pa chikondi kuti Mulunguyo.
But this is what was the point of contention with these to whom Stephen was preaching, because they were proud of their heritage. They felt themselves to be the favored sons of God. And now for him to be preaching that this Jesus of Nazareth, and again, whom they had taken and crucified, was actually God in the flesh, They became angry.
Ivinde katika chindunji cha uthengo amene Stefano amalankhula nawo zokhudza Yesu. Chifukwa anthu aja amaoneka kuti ndi anthu okonda Mulungu, anthu amene amaona ngati Mulungu ndi amene adawachitira, adawakondera. Koma pamene amakalankhula kuti manja anu oseruzika munamupha Yesu, ndipo Yesu amene munamuphayo ndiye Mulungu weniweni amene adadzionetsa yekha mthupi. Chimene chichi chidapangitsa gulu lonse la anthu kukwiya ndi kunyanyala kufuna kumupha Stefano.
But also through his preaching here in Acts chapter 7, and this is where they became very upset, because if you look at the end of his message in verse 51, he says, ye stiff-necked, he calls them uncircumcised of heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye. He's showing through his message how that Israel turned away from this God again and again and again, and that they were just like their fathers. When they turned away from Christ, they were turning away from God. That was what they could not take, and they purposed to kill him, and did.
Chindunji chake chinali mu chapter 7 chimene chocho mundima yakaya 51 pamene Stefano adafika poyambo malankhula zonati ouma khosi ndi osadulidwa mtima ndi makutu inu mukaniza mzimu woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo inu amafuna kukawawuza kuti zimene mukuchita inu yozi simuzichita mwa inu nokhayi mukutsatira zimene makolo anu amachita kale kuti adamukana Yesu Khristu mmaganizo mwawo muzaruzawo zosadala atagana kale Yesu Khristu kulankhulidwa mwa mtundu umene kulozedwa kuti ndi womakhosi ndi wochimwitsitsa amene akukana Yesu zidapangisa anthu aja kunyanyala ndi kukwira mpana kufuna kumupha Sitefano ukali udadziwa kwa mphamvu.
Now we can understand their anger because remember back when the Lord first began to teach you of Christ and who God is, and you were brought to hear that the God you worship was a false God. How did you react initially? Were you not just as angry? Could you not just as easily kill the preacher?
Tikamayangana kunyanyala ndi ukali umene udali ndi gulu iliri tinalitendeka kukudziwa kuti udali ndi ukali weniweni wooneka tangolingalira ndi mbuyo mujamo thenga wabwino pamene umabwera ku mpingo wanu kuja ku Malawi kumene kujamo tsawu yoyamba uthenga uja mutaumva ndikumakulozani nkumakuzani uchitipepesa mafano simupembedza mulungu kodi zidakusangalatsani uthenga uja kumakusangalatsani mapatsani chimwemwe kapena kani mwanu kudani anyala mpana sakuna muta mupaso kulaliganiwo achifuna akuze kuti mumapembedza mafano unachita chani kani mwamoyo wanu.
I'll tell you, this is why I'm not invited to preach in congregations around me here, because they cannot tolerate someone coming in and declaring to them that the God they worship is not the God of the Bible, and that the Christ that they profess is not the Christ of Scripture. You get people upset.
Yeah. Anthu amakhumudwa msanga kuti awuziwe zoti mulungu amene akupembedza si mulungu woona chiphunzo chimene akuchilandira sichoona anthu amakhumudwa msanga chifukwa amakhalusa kuchimvetsa chimene chocho.
You see in verse 6 when he says, "And God spake on this wise," he's not speaking to them based on their tradition. He is speaking to them based on the word of God. You want to know who God is? Then here is how God first spake unto Abraham.
Ndiye muna ndi muone mene Sitefano amalankhulira mawuyawa, amalankhula mwanzeru, samalankhula molunjika miyambo ndi mafano ndi chipembedzo chimenewo amachita ayi, koma amakalunjika mawu a Mulungu weniweni chinthu chichama Mulungu weniweni kuti vesaleziziti koma Mulungu analankhula chotero mdziko lake adayamba kulankhula ndi Abrahamu.
It shows us that nothing has changed over time, that in order to know God, it takes God revealing himself. Abraham, remember we saw that last time, he was an idolater. He wasn't even a Jew. He was called from Syria. But God spake unto him. You see, God was pleased to reveal himself to him. That's how any of us are brought to know God in truth. It's God revealing himself through his word.
Ndiye tikamamuona Mulungu uyu tikumuona Mulungu uyu ndi wosasintha ndipo amayenda monga mmene ayendera chifukwa tikamayangana za Abrahamu. Abrahamu asanakhale bwezira Mulungu adali wopembedza mafano ndipo Mulungu adamuyitana chokera ku mafano kwake kwa Suri ku Siriyako ndikumuyitana kuti akakhale bwezira Mulungu adamuchotsa kumenekoko asanakhale Myuda adali kale wopembedza mafano.
Now we have to remember that when Stephen was speaking, he was speaking from how the Spirit had taught him from the Word, but he didn't have a copy of the Scriptures in front of him. You see, it wasn't available back then like here. So he was speaking as the Lord had taught him through the Word.
Kuti zidali kuzimene amaziona ayi amalankhula zimene mzimu wa Ambuye umamuphunzitsa pano pano zosiyana mpano kuti ife timalalikira ndipo atitawerenga mbaibulo koma iye amalankhula mwamvumbulutso limene mzimu wa Mulungu adamunong'oneza kuti alankhule za zimene zidachitika mnthawi ya Ambuye kwa Abrahamu.
But it's the same way that the Lord teaches any of us today. If we're to know him, it's going to be through the Word. But it's that Word revealed to the heart, so that whether we have a copy of the Scriptures in front of us or not, our heart is turned to the Lord God through Jesus Christ because it's pleased him to reveal himself in us. You see, this is what's amazing about Stephen's message here, because the Lord is giving him recall about scriptures when it says here, God spake on this wise that his seed should sojourn in a strange land and that they should bring them into bondage and entreat them evil 400 years. He's citing scripture. What he's citing there is Genesis chapter 15 and verse 3, even though he doesn't say that. I wonder how many of us could stand up in front of a congregation and preach Christ from the scriptures without a copy in front of us and go back and be able to preach the scriptures that way.
Kulangula mau anzeru moda kuisa. Chifuwa ndibaga siksiyo imene kuri. Koma mulungu anala mkula chotero. Kuti mbeu yaje itakala alendo mziko la eni. Nipo anawashiti saugakolo. Naza washitila choi pazaza mazana anai. Nkani hii nipukuruswa la Kristu limene lida kumbuluka kwa Stefano. Lolo langkula zimene ziri ku Genesis chapter 15 jimanga 3. Kuma sada nende kuku umereka Genesis yo. Ayi koma kuri Kristu anda kumbuluka. Mau anda kumbuluka. Nikumana mkula zimene momo. Mene momo. Mene momo sa nimele tini mutawinga.
But the reason that Stephen is preaching this way, first of all, the Spirit directing him, but it's to show them that the God that he is preaching, that is revealed in the Lord Jesus Christ, is no different than the God of Scripture, the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Chimenu Stefano ametone samoera nchakuti. Yesu amene Stefano amamulambira. Yesu amene Stefano amamulambula. Yesu amaremba.
Now we know that by preaching the Lord Jesus Christ as he's revealed in Scriptures today, he's going to be an offense. He's an offense to those who even call themselves Christian today, just like he was an offense to the Jews, a stone of stumbling. And yet, we are to take the scriptures and to show how the Christ that we declare is not one of our making, but he is the Christ that God himself has revealed all along through scripture, from Genesis all the way to Revelation. So, Stephen has given us a pattern here of what it is to preach the Word. It's to preach Christ from the Word. But what he's showing them here as he progresses through the scripture, you see, there's a lot here with which they would not disagree. It's like people today, if you just stay on certain subjects from scripture, you'll have no disagreement. They're going to say, amen, that's what we believe.
Umumuru dimene tu tiene grafu dziwila ingatita kakuti sida lalikila Yesu wa malemba azakozo kwiliza na nafe. Kuma ingatita tita lalikila Yesu wa malemba antusata kwiliza na nafe chukwa kakuti sida kushimbeza jimelefe tukushila mkula. Mene mumu dimene sida kakuti sida kakuti ya Stefano ni mlalo la kuru.
As long as you just preach history, you can keep people happy. I know some preachers, that's all they like to do is take the history of the Old Testament, history of Israel, and they preach it. They're educating their people. That's how it appeared to them as Stephen was speaking. He was talking about how God had spoken to Abraham and how he said that the Israelites would be in bondage in Egypt for 400 some years, and that how he would then deliver them. All of that they agreed with. And even interspersed here through his comments in verse 9, for example, everything that took place, he's showing them God was with him. God, this God of Abraham, Isaac, and Jacob was moving, acting, directing according to his will. But where they would find fault is in the conclusion, is in the application, and that is that how this very same God that raised up Abraham and gave him a seed, that seed was none other than this Jesus of Nazareth, whom they had taken and slain and crucified. You can have all the knowledge in the world about the Old Testament scriptures and about the history of the Old Testament and Israel and all that took place, and yet to miss Christ is to miss it all. See, the Jews to whom he was preaching, Stephen, they were proud of their tradition. They were proud of their history. It's like denominations today. They love to rehearse the history of how they came into existence and who they are and how their numbers are growing. They love all those things, but in their heart, they're rebels against the God of Scripture and against His Son, the Lord Jesus Christ. And that's why I keep referring you to the end of Stephen's message, because while we're reading it here, you might think, well, I can't see much that they would disagree with. No, because he's recounting the history of Israel from Scripture, and they had that. They understood that. But it came down to where this Scripture led, where it is leading to, what's the ultimate end. And when he pointed to them that ultimately the Christ Jesus of Nazareth, that they accused him of preaching, was none other than that same God of Abraham, Isaac, and Jacob. That's where they could no longer listen. And that's why in verse 52 he said, which of the prophets have not your fathers persecuted? They gloried in having these fathers, but these are the ones that withstood Moses. These are the ones that withstood Elijah, you see. And he said, they have slain them which showed before, notice, of the coming of the just one. That's speaking of Christ, of whom ye have been now the betrayers and murderers. He's saying, you say you have Abraham's God as your God. Well, if you did, you would hear Christ. How many are there today that say they believe in God and they believe the Bible to be the Word of God? And yet, when you stand up and declare the Lord Jesus Christ in His coming, you see, that's what Stephen's getting to, which showed before of the coming of the Just One. In other words, he's saying all of those scriptures had to do with this one who was to come, the Just One, the Righteous One. See, they considered Jesus of Nazareth to be an evil man. He's saying, no, he's the Just One. In fact, when he says the Just One, he's using a term that's reserved for God alone. And he's saying that Jesus that you have taken and crucified was none other than God in the flesh. That's where they now took exception. What I wanted to show was that their reaction was truly a spirit of Antichrist that is in everyone that is yet outside of Christ. We're born with that nature of rebellion against God's Son, against Him as the One who is the Just One, by whom our sins must be forgiven, and that His work alone is what makes us righteous before God. We have the same spirit within us until God, by His Spirit, is pleased to teach us.
Ndipo mzimu umene umakhala munthu ndi mzimu umene sungamve mawu a Mulungu angakhale utafuna kumva mawu a Mulungu. Chifukwa chimenecho mzimu umene umakhala kulimbana ndi mawu a Mulungu pokha pokha Mulungu achite kukukondela nkukuvumbulutsira Khristu. Mawu ake Khristu akavumbuluka kwa iweyo mzimu wakuwukira ndi wakusandetsetsa mawu a Mulungu umakhala chete umatha. Kulankhula kwina kwakuti anthu amene amakwanitsa kumva mawu a Mulungu ndi anthu okhawo amene ndi mposa zake za Mulungu koma amene amadikira nthawi yoyikika kuti mzimu wa Mulungu ukavumbuluke mwa iwo. Koma ngati siwe mposa ya Mulungu amene udayikidwira kuti mzimu wa Mulungu ukavumbuluke mwa iwe, udzakhala kutchutsa uthenga nthawi zonse chifukwa sudzawumva simbali yako ya uthenga.
In Acts 7:52, when he called them betrayers and murderers. Try using that language with people in congregations today that really think they're believing God and that they know and love the God of the Bible. When you begin to talk to them about who God is and how it is He saves sinners, and that it's through the work of the Lord Jesus Christ alone, and that's by His sovereign choice, and you see their reaction and call them betrayers and murderers, you'll have the same response today.
Zimene zinasikira nda Ayuda awa zidzachitika so kwa inuyo nthawi yomweyo adzakhumudwa ndi uthenga wanu chifukwa mawaloza kuti anthu ongolipitsitsa adanena ndi Yesu angakhale amaoneka ngati amapembedza Yesu amoneka.
But you see, that's where the Spirit of God brings everyone that the Lord Jesus Christ came to redeem. He brings them to see that it was their sin that nailed Him to the tree. It was because of me, my sin, that He was slain. I am that murderer. I am that betrayer. And but for the grace of God, I would not be saved.
Yesu adapachikidwa pamtanda chifukwa cha zolakwa zanga. Ndipo ngati pali munthu amene adapangitsa Yesu akhumbidwe pamtanda, tsono ndineyo chifukwa cha tchimo langa. Umamva kumva chinthu ngati chimene chocho, umamva ndi kufuma ndi ukatelo uthenga ucho umaulandira. Pamene ukakhala kuti sindiwe mposa ya Ambuye imene unenekera.
But these
Khristu adaperekedwera iweyo, ukauti chimene chocho umakhumudwa.
But these, like so many today, would rather kill the preacher, be done with the preacher, than to bow to the Christ that he declares. You see, even with our Lord Jesus Christ, they had no problem with Him talking about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Where they took issue was when He declared Himself to be the God of Abraham, Isaac, and Jacob. That's where they started the fight, because of the spirit of Antichrist in them.
Pamene amalankula nkhaniza mbili ya Abraham yakobo njani anthu achesane nendawu lesana pfumu mlayi kuti pamene akafika kumalankhula kuti tsono ineyo ndine mulungu wa Abraham yawo pamenepo pamene anthu adakhumudwa ndipo chinadzuka chodana ndi Yesu Khristu chifukwa amamva kuti Yesuyo ndi mulungu wa Abraham amafuna kungova za Abrahamu osati Yesu kuti ndi mulungu wa Abraham ayi.
You see, the same thing they did with Stephen to take up stones and stone him, they did with our Lord over the very same message. Look at John chapter 8 and beginning with verse 48. Down to verse 59. Read that portion because it parallels what we're reading here about Stephen preaching to these, where Christ declared himself to be the God of Abraham. And they ask him, they say, well, how could, you're not even 50 years old and you say you've seen Abraham? Read that, verse 48 down to 59.
48. Ayuda anayankha nati kwa iye kodi siti nenesa kuti inu ndinu Samaria ndipo muli ndi chiwanda 49 Yesu anayankha ndilibe chiwanda ine koma ndilemekeza Atate wanga ndipo inu mundipeputsa 50 koma ine sinditsata ulemerero wanga alipo wautsata ndikuweruza indetu ndinena ndi inu munthu akasunga mau anga sadzaona imfa nthawi yonse 52 Ayuda anati kwa iye tsopano ndazindikira kuti muli ndi chiwanda Abraham anamwalira ndi aneneri ndipo inu munena munthu akasunga mau anga sadzalawa imfa kunthawi yonse 53 kodi inu ndinu wamkulu ndi atate wathu Abraham amene anamwalira ndipo aneneri anamwalira na mutiyesera noka muliyano 54 Yesu anayanga ngati ine ndilemekeza ndekha ulemerero wanga ulishabe Atate wanga ndiye wondilemekeza ine amene munena za iye kuti ndiye mulungu wanu 55 ndipo inu simunamdziwa iye koma ine ndimdziwa iye ndipo ngati ndinena kuti sindimdziwa iye ndidzakhalawo nama chimodzimodzi ine koma ndimdziwa iye ndipo ndisunga mawu ake 56 Atate wanu Abrahamu anakondwera kuona tsiku langa ndipo anaona nasangalala 57 Ayuda pamenepo anati kwa iye simunafikire zaka 50 ndipo munaona Abrahamu kodi 58 Yesu anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, asadayambe kukhala Abrahamu uyo, ndipo ine ndilipo, 59 verse, pamenepo anatola miyala kuti amponye iye, koma Yesu anabisala natuluka mkwachisi.
Now this is not just the Jews. I dare say that there in Malawi, just as here in the United States, when we take these scriptures, and I don't care whether it's Genesis through Malachi, any part of the Old Testament, we take these scriptures and we point sinners to the Lord Jesus Christ and we tell them that these scriptures are all about Him, you're going to have a fight because there are people that have read these scriptures for years and that's never been what they've seen and so now they're upset.
Chimene kudziwa awadala Ayuda ndikwenena jaakali sadala Ayuda wamba ai mmene momwe ndimene inuyo ndile ndikozokhalira kati titawele nga buku yokela chipangira chonse chakale ma yokela Genesis 1 mpaka na Malaki buku la Malaki chipangira cha Mose motitati tilalikire tiona mo Yesu Kristu ndipo aone santu kuti ngochimwa ndi olephera ndipo ngati mwe mtati mwaverenga verse ine yose chipangira chakale kumaulozera anthu kuti ngochimwa ndi olephera andadzakhumuda andadzanyenyala sadzasangana nawo tenkonto ndi matumene wawo.
I know that this is how the Lord Jesus Christ brought me low, because I had studied the scriptures. I'd been through all of the theological training. I'd studied the original languages. And yet, when it pleased God to reveal Christ in me, I went back and started reading the Old Testament scriptures again and sat in wonderment of how I could have missed Christ. And God could have left me there. He could have left me in that ignorance. He could have, I could still today be preaching Old Testament scriptures and talking all about Jewish history and Abraham, Isaac, and Jacob and all these things that I learned, and yet be completely, blind, and it would be nothing more than the blind leading the blind.
Kukadaula onse wa Bible school makoleji aza ukusa ile ndaka kufuzira muzika mkrozo siyana siyana nipo nidali kuli ni makuponya juanchi jepulmutu sini majidziwa yesu ni makuponya juanchi Kristo nama kuoneka soo kumbuida mpamoe wanga mene momo ni mene ulilu utenga wangu ino kutu kuma vumburuga kwa iyo amende aki nipo uka vumburuga ama amba kumwoda kuti ana kuponya kwa kukuru
and you can see this is what our Lord is showing these, and it's why they're angry, because they were proud of their tradition. They were proud of their heritage. It's like so many today. It's not that they don't see that the scripture is about Christ, but to embrace the message of Christ as revealed in scripture means that they must renounce now everything regarding their past, and that's what man will not do. That's how he shows himself to be a rebel. He will not bow.
Weniwani yonjineyo zimene zozo zine zitapangisa kunyanya zidawanyalula kunyanyala ndi kukhumudwa kudadzuka mkati mwa moyo wawo chifukwa kudaonetsa kuti zimenewa amazidalira sizidaliko sezinthu koma anenekera kudalira Yesu pamene Yesuyo amamuona kuti samene anenekera kudalira amenekera zidalira mbiri ndi cholowa chawo chimene amachidziwa zimene zidapangisa kukhumudwa ndi anenekera adakhumudwa mmalo mwake nkhondo ndi kulimbana zidalira.
But you can see the same thing that the Lord Jesus Christ told them is the same thing that Stephen is telling these, is that if they truly had Abraham as their father and they truly believed in the God of Abraham, then they would believe him. They would believe the Christ that these look to.
Chilalinga chotsutsa chimene adatsutsana ndi uthenga wa Yesu ndi chomwechomwecho chimene adatsutsana ndi uthenga wa Silifano chifukwa amana kuti ngati inuyo mmati ndinu ndi eni ena ana Abrahamu ndikoti ino ndi wochokera kwa Abrahamu munenekera kukhulupirire uthenga weniweniwu pamene padavuta kukhulupirira uthenga weniweniwu ndekuti kunali kuganiza kuti maganizo awo amene amaganiza ngati anja ochokera kwa Abrahamu anali kuphonyana ndi chimene chidalike ndi chene. Chimene chocho chipezera chotsankhwiyo kunyanyala ndi kukhumudwa kwa Israeli chifukwa adaonetsedwa kuti ngakhale amaonera ulemba kwa Abrahamu koma adaphonyedwa akusemphana ndi Yesu amene Yesu ndiye wamkulu kuposa Abrahamu.
The reality is that the way God has saved sinners has always been the same way. It's through the person and work of the Lord Jesus Christ, whether in the Old Testament or the New. And it is by the revelation of the Lord Jesus Christ to their heart through the Word. That's it. There's not two ways of salvation, one Old Testament and one New. It's always been Christ and Him crucified. Back there when Abraham, in Genesis 22, God instructed him to take Isaac up on the mountain and to sacrifice his son. God never purposed that Abraham should actually offer his son, but he did all that to show what he, God, would do thousands of years later in offering up his own son. But Abraham saw that. He saw that as portraying God's son who would come. And that's what Christ said here in John 8:56. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad, you see. You see that in Genesis 22 and verses 7 and 8, when Isaac was going up that mountain with Abraham, he asked his father, he said, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" And you see what Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." So he went both of them together. But when he said, "God will provide himself a lamb," he wasn't just thinking in terms of that ram that would be found and offered instead of Isaac. Christ is saying, "Abraham rejoiced to see my day." Abraham was given the Spirit to look beyond that, to that day when God would actually provide himself as that lamb. Himself, the lamb, you see.
Koma mwana wankosa wasebe yosereza alikuti. Ndipo Abraham anati mwana wanga, Mulungu azidzifunira yekha mwana wankosa wasebe yosereza naenda pamodzi onse awiri. Mukamayangana pamene papa, zikuratidza kuti Abraham amayangana kutsara madusa. Sasa mwayangana sembe, kamwana kankosa kamene akapese kuchiyepo nokupha kupereka sembe. Ayi, iye amatutsara mwana kasembe kamene akapese apo pamene akapereke apapo. Koma mangana kutali kutsogolo kumene kunokhale mwana wasembe weniweni amene ati kusema chimadziko lapasi. Nchifanira Yesu akulankhula kuku Yohane kuti, "After the one Abraham adasangalala poona tsiku langa, chifukwa adalionera tu nthawi ijayo pakapereka sembe.
How infinite is the God of Scripture? This one, the Lord Jesus Christ, God in the flesh. Men speak of him as if he's just another man, or he's one of their friends or their buddy, someone they walk with, talk with. No, he is the God of the universe, the creator of all, the judge of all, who came in the flesh and laid down his life to save wretched sinners such as we are. Who can imagine such a thing?
Kuti mwana wake wosachima abwere padziko lapansi akafere munthu wochimwa kuti apumutsidwe kumachimo ake. Mmene momo mmene chipulumutso chidakhaliramo ndiye Mulungu anakonza kula chimenecha ndi kudzira mbeno zayekha mukhala kuthumbi. Anthu ena akamuona Yesu amuona Yesu monga munthu amene akadyeneza kudya nkumeza naye pa ulendo ndikumakhala naye amali basi patha. Koma Yesu mmene anthu amayenda naye anthu amaona kuyenda naye amaona pafupi. Koma Yesu cholinga chake chenicheni kudali kukafa kukafera munthu wochimwa kuti akapulumutsidwe. Ndiye Mulungu anadzionetsa yekha mthupi ndi mthupi mwakemo kuti adzipulumutsire yekha anthu amene adali akewo. Taonani longosoro ndi kuuya ndi nzeru za Mulungu mene zinakhalira apapa pakutsira mbanu za yekha Mulungu mthupi ndio ndio inakapeze munthu mthupi kuti apulumukidwe machimo ake atamufera mthupimo.
He said they just saw him as a man. They saw him as an imposter. That term, Jesus of Nazareth, was a term of derision for anybody that confessed him. And yet when Christ, here in John chapter 8 and verse 58, spoke of himself, he said, "Verily, verily, I say unto you," notice, I don't know how it's written in your dialect, but here, before Abraham was, he says, "I am." He didn't say, "I was." "I am."
Sinodzira kuti muchilankhulo chakanu chakumene ku Malawi Bible lanuno lidalemba bwanji. Ku Malanga ku chilankhulo chakwathu kuno ndi maka 58 adalankhula kuti Yesu anati kwa iwo, "Indetu, indetu, ndinena kwa inu, asanayambe kukhala Abrahamu ndipo ine ndilipo." Sanayambe kuti asanayambe kukhala Abrahamu ine ndilipo. Ayi. Koma kuti ineyo ndilipo ndikati wopezeka kale Abrahamu mwene amakhala ine ndilipo ndimamuona Abrahamu.
Ine ndilipo.
Ineyo ndilipo. Chichionyake asana ndinalipo ayi koma ndilipo.
Asana
ndikukhala Abrahamu we.
Ine
ndilipo. Ndipo Abrahamu adapeza Yesu alipo kale. Taonani mawa amene wawa. Taonani kuya kumene kukumene adakulankhula Yesu Khristu mukhadiri pa Yohane 8:58.
And you might say, well, what would get them so upset? It's because when the Lord said, "I am," do you realize that that is the very same word for Jehovah? He was telling them, before Abraham was, "I am." He was saying, "I am that Jehovah God of the Old Testament. I am. Here I am right in front of you. You're saying you have Abraham as your father. Well, guess what? Abraham, your father, foresaw my day, and here I am." Just as clearly as what God revealed himself to Moses in the burning bush, "I am here revealing myself to you now."
Tikamalankhula mchipangano chakale akamati Yehova amatanthauza kuti ineyo ndilipo, ineyo ndine. Kutanthauza kuti mmene Yesu Khristu amati Abrahamu asanakhale, ineyo ndilipo. Ndikuti amatanthauza kuti ineyo ndine Yehova. Chifukwa dzina la Yehova mchipangano chakale amatanthauza kuti ineyo ndilipo. Ineyo ndilipo. Mmene mumu ndi mmene zidachitikira munthawi ya Mose mchipululu. Atawona chisankho chakuyamba. Mose atasendera kumene kuti anamufunsa ndinu ndani amati ine ndine. Kapena kuti ine ndilipo. Liwo limene lijala kuti ine ndine, ineyo ndilipo. Kapena kuti ine ndine Yehova mmene amamuyankhulira Mose. Ndi mmene momo mmene akuyankhulira apapa. Kutanthauza kuti nthawi imene Mose amaona chisankho chakuyamba amaona Yesu alipo.
You see, he'd already told them in John 8 and verse 24, he said, "I said therefore unto you that ye shall die in your sins." See, that's another offense to religious people that think themselves to be righteous before God by their works, to say that they'll die in their sins, that none of that matters before a holy God. He said, "For if ye believe not that I am, ye shall die in your sins." Here it says, I am he. He is in italic. It's provided in the King James Version. But really, it should just read, if ye believe not that I am, in other words, God in the flesh, you shall die in your sins.
No, verse 24. Chifukwa chake ndinati kwa inu, kuti mudzafa mmachimo anu. Pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine, mudzafa mmachimo anu. Tangolingalira ndili kuti mene lili, mutati mulankhule anthu asipembedzo, amene amaoneka kuti amapembedza, kwa iwo amaoneka ngati ndi Yesu, kwa iwo amaoneka kuti simu ulimo. Kodi tsono ndinu amaoneka ngati kuti, koma kuti ndinu amaoneka kuti mukafera mmachimo anu. Ndinu atiwa chimwitsitsa inuyo. Atavala kola nga atavala suit chelele atavala zitia zoso hizo kato wangome mpira ndo kwa zoro inoro mpafira majimu wano chami waya sa kumudu atanya nyandu chendo za kumeleo nito kumudu isasu nima kumudu isa kumuza mtu wame mpira kumuza zindi woji mtafira majimu wako nimele so Yesu atala mkulia baba kutukula mkula Yesu Kristu kuma nozela antu ulenda antu ndo wajima nipo antu amine mkosa sankilu ama kumudu atawio mweo kuma mkosa sankilu ama mpofuru atawio mweo.
So what Stephen is showing through this message, because it all began with them accusing him of blasphemous words against the temple and against the law, now he's going through the Old Testament showing point by point that this very one that they have rejected is none other than the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
Kuti profesa mpakumutsutsa kuti wakhanya miyambo ya Mose mene adawalamulira wakhanyira mulo kulamula kwina chifukwa anthu akulamula zachilamulo yadasweka so ayambira so kuyambirirako ngati akayambira kwambula pamukuchako kumene wamakudalira kuti angati kudali maziko awo achawo nkukulankhula nkukabweretsa kuti tsono kuchokera kumene kuchako inuyo mukukana choonati ndinu anthu ochimwa ndiwo umakhosa osadulidwa ndinu ochimwitsitsa inuyo zimenezozo zidawakhumudwitsa. Sitifano sana nguwe yambila magada, adani kaso kumina ama mchusi na otengawa. Kuru yambila kumina kura kaa asa mbezeze mwini.
My prayer is that the Lord, by His Spirit, would cause us to learn from this, of how it is that we're to preach the Scriptures. You see, there are many today, they'll go back to the Old Testament, and they'll preach law, they'll preach morals, they'll preach rules, they'll preach regulations, do this, don't do that, touch not, taste not, handle not. They're just like these Jews. And when you go in and tell them that that has nothing to do with what those Scriptures are about, and it's all about the Lord Jesus Christ, they'll get upset at you because they built their faith on a works foundation. And yeah, all of that is nothing before a holy God.
Oh, yes. Oh, Jesus. Kuti timone Kristu wa malemba monga menalini. Ndipoti kwa zakwani sakulalikila chifangano chakale. Monga kumone Yesu Kristu mkulalikila Yesu chifangano chakale. Chifuwa zipembezo ndani kambini kwa nova. Akungu renga mo zimene ndizo sangala sa miyambo ndizikaridwe. Kumone nga ndio tenga wabwini. Kuti kula uzidwe zeni zeni chindunji chenichia chia utenga hao. Ama kumudwa. Kwa chumeni zeni kila mtiwa zoo zimene zidari chifangano chakale. Zinari zichuzi tuzi ya Yesu Kristu. Ndipo Yesu wana zikuwa diliza. Ndipo kena kwa lipose mchifangano chakale mkoso weza kwa Yesu. Ndipo kwa lipose mchifangano chakale mkoso weza kwa Yesu. Ndipo kwa lipose mchifangano chakale mkoso weza kwa Yesu. Ucho kena mchifangano chakale.
It's all about Christ and who He is, why He came, what He accomplished, for whom He came, and where He is now. If the Lord would enable us to take all of Scripture and preach Him, then we're glorifying God.
Ndiyo mungu watitandi zile kwa Kristo wakumbuluke, kuti tikozo muona Yesu wa malemba, kuti atabwele la amfu ake, njipo yepe munga amfu ake, tenekla kuchoka pindula ni faili ya Yesu Kristo, timuona Yesu malemba, mchipangano chakale. Tikatero tizakwanisa kulalika chipangano chakale koma pofumbulutsa Kristu Yesu amene wakumbuluka mwaifu mchipangano chakalecho.
May the Lord bless His word to our heart.
Yeah. Mungu atasema wake mkati mwa mitima yathu.